my pen. Yeah, 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 yeah. You're my pen.
It's time to make the rules.
You're my pen. Read your book.
You're my pen.
Yeah, 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 yeah. Nako wako omutima kumenyeka. Eno lave yengomi no kunkasuka. Eranga necha yefeso kunjatika. Zenanga lwankute olusisisa. Eranga ebyamanyi nabyesonyiwa. Nabasawo bangamba nino kupowa. Bunalwala lwala danze na misuwa. Wendabe bintisa tajigaziwa. Obwongo lwekanga nganumiziwa. Katino zinsanze ndabite ddala. Byonebyo byongamba setagamanya. Omukwano gwankese gwetagasiwa. Nayenga nasagwaki okubeera nti yalyanyirira fesi okubeera eti. Nalina chawa ebintu byokuyomba. Ngero mukwano nagwe samba samba. Na yewe wacha kweno nimba limba. Ngera manyinti bona kwa basinga. Choka gwe wanfumba nonde kanga njide. Atete wanzi jula no wale kabansunge. Na yenga nasagwachi okuwe anti. Yali atukula fa.